ndị ọma ndị na-ege ntị ụmụ Igbo ụmụ Biafra ebe ọbụla nọ n'ụwa niile echinyere kekere ka anyị na-anabata na nke a bụ redio Biafra n'ọnọdụ kasị na-ewetara unu ozi na 11.830 kHz nakwa 11.83 MHz nke unu ga-enweta na 25 meter band na shortwave. Mụ bụ onye ndụ Nnamdi Kanu, mụ na ụmụnnanyị nọkwa na studio redio Biafra n'abalị nke taa bụ nwada Amarachi Ọkpara ka anyị kpọọ ya ladies first n'ihi na ọ bịara taa mgba. Mgbe ọbụla ọ bịara ma ọ bịa gọzọ anya edise na last nke ọnọ ebe a taa anyị ga-etinye na ladies first n'ụbọchị nketa anyị na-asị na anyị na nwada Amarachi na ebe a nakwa barista Biafra nke ọzọ ọkwa agụ na-eche mba nke ọzọ na-eche anyị na ala Biafra na Naijiria nke a na-echekwana anyị na London bụ barista Emma Mezu biko anyị na-anabata m ebe ọbụla n'ụlọ unu echefukwara na ọ bụrụ ndị nwe igwe aka maọbụ ndị nwe ihe a na-akpọ iPad maọbụ igwe aka ekwentị na-anabata ịntanetị unu agawa na www.radiobiafralondon.com ndị kwa nchere jizitere anyị ozi ọ bụ na info@radiobiafralondon.com ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọ anyị n'igwe n'abalị nketa anyị na-arịọ gị sịrị biko unu akpọkwala anyị n'ihi na amaghị maọbụ iwe dị anyị maọbụ ndị na-akpa anyị ahụ a na ha akpagbu anyị akpagbu n'ihi nke anyị ga-asị ka anyị were ohere a awa anyị nwa anyị na-abụ ịnọkọta n'ụbọchị nketa na awa abụọ na ndị na-ege anyị n'ịntanet anyị chọrọ ịkọwara unu ndụ ihe bụ nsogbu anyị na mkpagbu a na-akpagbu anyị ịhụ na emechiri redio Biafra na redio Biafra dara biko tupu m aga n'ihu iwetara unu ihe anyị wee wetara n'abalị nketa aga m aga ka nwanne anyị nwaanyị nwa Ada Amara chọkwara nwoke kele unu ka a malite njem biko Ada Biafra kele ndị ọma ndị na-ege ntị wara na gburugburu.
Ụmụnne m ndị Biafra ndị Igbo niile ana m ekele unu biko gee na anyị ntị n'olu n'ụbọchị taa.
Ndewo biko barista Biafra nke nọkwa na London the resident barista nke nọkwa na London na-eche anyị biko gaa n'ihu ebe nke ọzọ na-anọghị.
Yeah, good evening, brothers and sisters, Biafran people and the people who are surrounding us.
Can you see Igbota? Makakene, you word again?
I want to speak Biafran language.
Biafran language, oh. Biafran language, I'm English. It's about to when a wine, a come on in, achi ochi, nihin, and both for the, oh, what you can, eji, achola, obi, ojo. You see, okwane, wotono, nabalinke, tabo, na. Aka na-enye anyị nsogbu mkpagbu a na-akpagbu anyị n'ikuku ịgbasa ozi gbasara mmegbu a na-emegbu ime Igbo ka na-aga n'ihu anaghị ekwe anyị ṅụrụ mmiri tọgbu iko ọbụla dị n'ụlọ nakwa n'ebe a o were anya na mbọ niile anyị gbara ka anyị nwetara unu ozi na Saturday nke gara aga ọbụla dị na Tuzdee nke na-epo ya n'ihu o nweghị isi n'ihi na ndị nro ka gbara anyị okirikiri na-akpagbu anyị si anyị na ihe anyị na-ekwu agaghị apụta ihe si na eziokwu redio Biafra na-agbasa n'ụwa agaghị anụ ya si na mmegbu a na-emegbu ụmụ Biafra n'ụwa agaghị anụ ya anyị asị mba na nke agaghị eme akwa ndị Igbo ka anyị bụ anyị asị na anyị ihe ọbụla ahụrụ na-eme anyị ga-agbasa ozi na redio Biafra ga-anọ n'ikuku n'ihi nke a n'abalị nketa anyị na-asị ma mmụọ ma mmadụ ma chi ojiri ma anwụọ na-acha ma mmiri ọ na-ezo ma otu ọbụla o siri dị na redio Biafra ga-anọ n'ikuku na-agbasa ozi na-eweta nke bụ eziokwu n'ihi na Biafra dị anyị nnukwute mkpa ewepụ alaeze chineke ọ Biafra bụ ihe ọzọ anyị na-achọ akwa ya na omeghị ihe ọzọ anyị na-achọ ma Biafra bụ alaeze chineke a na-ahụ anya anyị na-asị atụmatụ ndị nro ọbụla ihe ọbụla ndị nro hụrụ na-eme ịhụ na redio Biafra ga-anọ n'ikuku ha kụrụ afọ n'ala n'ihi nke a ozi anyị na-ewetara ụlọ n'abalị a bụ na a na-enye anyị nnukwute nsogbu Naijiria na jam frekwensị redio Biafra n'ụlọ ndị ọzọ sikwa ebe a na-enye anyị ezigbote nsogbu ndị were asụsụ ndị Yoruba were tinyere anyị na brọdkast anyị na Saturday nke pụrụ apụ anyị a nọrọ na studio na-ekwu okwu na-eche na ụmụnne anyị na-ege anyị ntị ụwa niile gburugburu amaghị na ọwụ okwu ndị Yoruba ka a na-abịa akọrọ anyị na redio anyị anyị na-asị na abalị nketa anyị ga-agwa unu ihe unu ọbụla ga-eme ihe unu ga-eme ịhụ na ụdị akparamagwa a na ọ lara azụ ihe unu ga-eme ịhụ na mkpagbu a na-akpagbu anyị na ọ lara n'azụ n'ihi na Biafra bụ okere ọnụ dịrị onye ọbụla isiokwu anyị na-ewetara unu bụ ha achọghị ka unu bụ na nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ pastọ Nkechi nke nọ na Kano agbagburu ya agbagbu ya na di ya na Sọnde abụọ nke gara aga ozugbo agbagbuchara ha n'ụlọ ha ebe ha bi na Kano ka ndị uwe ojii Naijiria pụtara buru ozu ha buba na mọchuarị anaghị ahụzi ozu ndị Igbo anya ọzọ egbu anyị ebuba anyị na mọchuarị anyị na-eti mkpu na-etisi mkpu ike na-asị ndị Igbo ha nọkwa ya ọ bụ gịnị ka ụmụ Biafra na-eme a na-egbusi ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa onye ọbụla agba nkịtị a na-egbusi ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa o nweghị pepa na-ekwute okwu ya a na-egbusi ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa o nweghị TV na-ekwu okwu ya ndị mmadụ makwa na akpọrọ ndị Igbo asị ha makwa na ọ bụ oke na ọlụ anyị dọpụta onwe anyị na o nweghị ndị ọzọ ga-adọpụta anyị ma ọ bụ anyị adọpụtara onwe anyị ndị Igbo ha makwa nke a ka a ga-emegide otu a bịa nwụrụ anyị n'aka n'otu n'otu gbuchicha anyị niile anyị nwee ike si na maọbụ ụra ka anyị nọ maọbụ n'ọnwụ ka anyị nọ nwee ike si ebe ahụ kulie isiokwu anyị n'abalị a bụ oke ihe anyị niile ga-eme onye ọbụla n'otu n'otu ke mbụ anyị ga-agba ịhụ na akwado redio Biafra ya na aga n'ihu ke mbụ anyị na-agba ịhụ na ihe niile a na-eme inweta Biafra gara n'ụzọ ziri ezi na ọ bụ ihe kwụ ọtọ na ọ bụ ihe anyị ga-agbagidosi ya gbata ya ọ bụ gịnị mere a na-ekwu okwu Biafra ụfọdụ ndị ọ naghị emetụta ha n'ahụ ọ bụ gịnị mere eburu ozu onye ọzọ bụ onye igbo ọ dịka ebe osisi kpọrọ nkụ olee ihe anyị ga-eme ndị ebe anyị ka anyị nwee ike si na ịda mba anyị nọ n'ime enwe ike bilite ọ bụ ihe agaghị na-atụle n'abalị nke taa anyị na-ajụ unu na-asị onye ọbụla chọrọ inweta akara eji akpọ redio Biafra unu ga-agụwa akwụkwọ unu ga-achọrọ Eastern Pilot Newspaper na-agụ ewezụga mbọ ụmụ Biafra nọ na London gbara ịhụ na redio Biafra nọ n'ikuku ama emechigo anyị kama anyị sị na anyị bụ ndị Chineke gọziri agọzi anyị bụ ndị manyị anyị bụ ndị nwe akọ na uche anyị ga na-aga n'ihu na-ewetara nke ebe eziokwu agbanyeghị ọdachi niile dị iche iche ndị niile na-atụnye anyị n'ụzọ biko nwada amarachika m were malite ọ bụ gịnị ga-eme ndị ebe anyị onye nụrụ ube nwanne ya na-agba ọsọ ọ bụ onye ka ọ dị na ọ bụ oke n'ọlụ onye ịpụta ịhụ na azọpụtara ndị igbo na nsogbu anyị nọ n'ime ya ọ bụ onye ga-adọpụta anyị n'aka Boko Haram ọ bụ ndị ole ga-adọpụta anyị n'ihe ọjọọ dakwasịrị anyị n'ihi na ndị igbo na-akpazi agwa ka mgbe ndị fero na ndị ijipt nọ na baịbụl a na-agwa ọkwa onye nwe anyị pụtara sị na ya ga-eyi fero egwu na ya ga-ezi ihe kama na ya si chekwa fero tacha ha ahụhụ na ya ga-eme obi ha ọkpọchi awul ha dị aha atọ ihe onye nwe anyị kwuru anyị na-asị ọ bụ ahụhụ a ndị igbo na-atọ bụ chineke kpochichiri anyị obi kpochisi anyị anya anya na-ahụ nke bụ eziokwu anyị hụ nke bụ eziokwu anyị asị na okwu asị ka anyị mma ọ bụ gịnị ga-eme a ga-eji gba nkịta asị na ndị igbo dị 50 million emechie naanị igwe na-ekwuru ha okwu ụwa niile gburugburu
na ndị ahụ n'ezigbo iwe dị gị otu a ka o si dịkwa mma na anyị niile wee nichazi onu enu nsogbu ga-adị na ihe a aka m ga-eji wee tụọ obere onu wee na-ekwu nke m ị na ndị ekwuchaghị ihe niile otu o si dị mana ihe m na-atụnye n'ime ya wụ na otega ekwuwere okwu na-agba ama ihe ya na-eme anyị na Naịjirịa ndị ya na-eme ndị nọ n'ugwu n'ọtụtụ ihe ha na-eme ndị nọ n'ugwu anyị na ha na-emekwu ya ka ama ma redio fụ igwe na-agwa ndị be anyị nke bụ eziokwu ndị ga-enu redio na Satọde na Tọzde ụnụ nụzi asụsụ ụnụ na-anụ na redio ma nnọwụ ha asụsụ anyị makwa ụnọwụ ha onu anyị ụnụ jụkwara onwe na asị gịnị na-emezi ebe ọ wụ na-achụgide gị achụta asịzie ka e werezie frekwensị ndị Yoruba wee memi na redio Biafra London ụnụ ọ ga-anọnụ ka ọ dị otu ahụ nke wụ eziokwu bụ na anyị niile nọ na London na-agba mbọ iji hụ na ahịa ọwụla na-eme ndị be anyị na Naịjirịa gbaa gburugburu even outside Naịjirịa na onye ọwụla bụ onye Biafra ga-anụ ya bikos ndị unu chere ndị Naịjirịa onwe onye ga-agwa ụnụ nke wụ eziokwu ha gwagodi ụnụ ha ga-agwa ụnụ one ha chọọ ka ụnụ nụ mana nke wụ eziokwu bụ na onye ọwụla kwesịrị ibilite ọtọ mee ihe o kwesịrị ime ka ị hụ na igwe a na-ekwu okwu na ihe a na-ekwu ụtụtụ ehihie abalị every Thursday and Saturday na ọ ga-adịgide ganye na ya enweta ihe anyị na-achọ bikos nke wụ eziokwu na ọnwụ na redio Biafra mechie one aka na-egbu anyị wuo obere n'ihe a ga-egbu anyị ụnụ ma ihe meenụ 2009 anyị kwuru gịnị na-eme ta mgbe ahụ nwebe ihe na-eme anyị wee kwuo okwu ahụ otu esi kwuo ya redio Biafra dị a na-eme ihe dị otu anyị na-ekwupụta ya ịka na imagine ihe ga-emezi na ọnwụ na redio Biafra adịghị so ihe m na-ekwu wụ onye ọwụ na biko ịkpọ onwe gị nwa Biafra ụmụ sọnsị iji ọ na-ekwu ya abụ m onye ebe a gịnị ka ị na-eme iji gosi na ị hụrụ ala nna gị n'anya gịnị ka ị na-eme iji gosi na ị hụrụ ụmụnne gị n'anya ọ egbughị nwanne gị tata n'ugwu Awụsa nwanne gị anọghọ tata n'ugwu Awụsa ime onye a ga-egbu echi ha gbuchaa anyị n'ugwu Awụsa hụ na anyị ka fọrọ bikos their mission is to make sure ihe igbo race declared up ọwụ na onwere onye mee ihe today ha gbuchaa ndị nọ n'ugwu Awụsa ha hụ they can come to us after all anyị nwere mosque na Igbo
yes they will come and
anyị nwere mosque na so ha sikwa n'ime mosque ha hapụta namicha anyị ime wee gbutọpụ anyị ọ ihe mwute na ndị Igbo ka a na-emesi ụdị omume a anyị nwawụkwanụ ndị Igbo gbaa nkịtị a na-eme anyị ọwụ na anyị binite jikọọ aka ọnụ si na ihe awụ nke anyị na ma n'ọgụ otu o kwesịrị ịnụ ọgụ ahụ ihe ga-abụrụ mma ma ọ ihe a mana mee ihe anyị kwesịrị ime o kwere nghọta na ihe ndị anụ a na-eme ga at least na ọ ga-ebelata
ọ ga-ebelata biko barista tupu gị bata n'ihi na ọwụ akọrọ egeruo n'ụbọchị nkịta ozi anyị na-ewetara ha n'ụbọchị nkịta na-ewepụrụ ụmụnne anyị na-akọwara onye ọwụ na ebe niile ha nọ n'ụwa Chineke kere eke na-agwa ha na a na-akpagbu anyị akpagbu ha achọghị ka anyị n'olu anyị o nweghị ndị ọwụla pụrụ mba ha lee ihe niile na-eme n'obodo ndị Arab ndị Alakụba na-achụpụrụ Gaddafi na emere nke a na Algeria mee nke a mee nke ọ n'ihi na enwe Al Jazeera ka ndị ebe anyị ghọta ya na ndị Awụsa na-akpụ ofu na-eme ofu ka ndị ọgwụ na-eche asụ ya wụ n'ihi na ha nwee BBC Hausa Service netwọk program niile nọ na Naịjirịa wụ nke redio ọwụ ndị Awụsa ji ejisi ike na-asụ asụsụ Awụsa n'ime ya. Ihe mere ndị Igbo ji na-agbagharịgharị ka garị wụ n'ihi na anyị enweghị igwe na-ekwu okwu, anyị enweghị ndị ọgwụ na mpaghara ụwa niile dị iche iche na-anụ ihe a na-agbasa na-anọ na a na-emegbu ndị Igbo emegbu. O nweghị ndị mma na ọgwụ na ihi na redio Biafra nọ n'ikuku ka anyị ma na ụmụnne anyị nọ na Vietnam, enwe ụmụnne anyị nọ na Cambodia, enwe ụmụnne anyị nọ na Bolivia, enwe ụmụnne anyị na St. Martin, enwe ụmụnne anyị ndị even ọgwụ nọ na Alaska, onwe ụmụnne anyị ndị nọ na Iceland, onwe ndị Igbo ndị nọ na South Pole, ebe a penguin nọ, ebe a ụmụ nnụnụ nọ sọsọ, ndị Igbo nọ ebe ahụ. Anyị na-asị ọ bụ mgbe ole ka nnụnụ ọbụla ji aba n'akwụ ya, ọ bụ otu a ka a ga na-esi na-agbagharịgharị nọrọ ụwa niile gburugburu nọrọ iche iche kidnapping nọ n'ụlọ na mụba n'ime ime obodo, ihe ọjọọ niile mpụ ka mpụ na-eme n'ala Igbo a na-egbu anyị n'ugwu Awụsa. O nweghị onye na-ekwu okwu. Anyị na-asị ihe ọ na-emekwe ndị ebe anyị, ihe ọ na-emekwe ndị Igbo. Ọ bụ onye ka ọ bụ oke n'ọrụ ihe zọpụta ndị Igbo? E masị take Gowon to court, take Nigeria to court. Ọwụ mmụọ ga-ekpọ ha ga court akwa ndị mmadụ. Ọwụ ụmụ mmụọ ga-ekpọ ha ga court. Biko barrister Sam, unu
ọgbọ. The director Nnamdi, you and Nwada Biafra spoken at length about this problem we're having. No. It seems to me that the conscience of the Igbos have been bought with cash. And this is a sad game. That the Igbos preferred to be eating few people, to have some money in the hands of few while others go astray, is a cry shame that a whole Igbo race are gradually being deleted. A whole pastor in the north was killed with a husband as if they are chickens. Not even the president of Nigeria or his co-workers can say, let's make investigation. Let's find out why this couple were killed. Let's find out why the Igbos. I was challenging Ben Television the other day. One girl, an Igbo girl, who was for the Ben Television, Priscilla, was arguing with me, why should the Igbos go? I told her that it's mainly the Igbos who are being killed in the north. She said, no, not the only Igbos. Now, tell me every other tribe. Give me their name, those who are being killed in the north, apart from the Igbos. And the funny thing is, the Igbos are arguing against Igbos not to free themselves. This is what I don't understand about the Igbo race.
Priscilla, won't you go there? My cardigan, ma'am.
Well, yeah, but she's Igbo. She's Igbo. Although these are the rivers who believe that the Igbos are Landago or Bikwere. I understand. They're not even sure whether they're Igbo or not. Remember, in the whole of River State, every name there has been recreated. Obibo becomes Oyibo. And everything has been changed. We don't know who are the Igbos and who are not the Igbos. So, obviously, what I'm trying to say here, whether you are Igbo or you are not Igbo, we are all Biafrans. And we should fight together to have our freedom, to stop the extermination of the Igbos, to stop the killing of the Igbos in the north, and to make sure that all Igbos work unitedly so that we can fight together. Director,
ga-epụta na sịghị ndị ọzọ ga-eme, ọ bụ ndị ole ga-eme ya. Ihe a na-eme redio Biafra na-echetara m ihe mere mgbe a lụrụ agha. Ndị iro anyị na-aga eweta ngwa agha, enweta ma armored car, ma shelling machine, machine gun, ma ihe niile. Ọ bụ gịnị ka anyị ji lụsa ha agha? Osisi apịrị apị dịka egbe, ngwa egbe adịghị, o nwee ihe ọwụwa anyị nwe. Anyị agbara aka na-aga alụchi ha ọgụ. Anyị na-asị na-enwe ndị Igbo nọ n'ụwa niile 50 million people. Onye nke ọgwụ na-akpọ redio Biafra na-ewe iwe na-aba mba na-achị ọ bụ gịnị mere na ya enwetaghị redio Biafra? Wuri ndị Yoruba na nke nkaga msebet na ndị Yoruba na-akpọ otu na-eme otu, ha na-akpọ ofu na-eme ofu. Ha bịa ha gwu na ha na-ese okwu, onwe okwu ọbụla ha na-ese, ha na-enyere onwe ha aka, ha na-enyere ibe ha aka. Onwe onye Yoruba ọgwụla ga-epụtara unuru anya, onye ọwụla pụtaranụ gaghị ma emegide ihe jikọtara ihe Yoruba ga-eritera Naijiria n'uru. Ha kpọ onye aha asị, unu na-ekwesịrị ịkọ ihe a mere shoreko. chole ko gipetara na yoruba ozo kwu okwu kama na ebe anyi bu ndi ndi agusa were hiwere anyi ndi ndi agusa were choro nwa ego boko haram na to bomb obo onye boko haram jaka ga asoro fertilizer oji atu bomb zuru moto oji atu bomb zuru ihe loja akwa onye di nyere nyere onwe ihe na akpo ikwi ge na ko ebe ona paya anya si ufu ga buto koko ufu ga buto koko unu na agwa mu na obo onye boko haram malam nere sweet na chingom Ola ebe gi nwete ko geji zo bomb ndi ebe anya na etekwe tiche owo ndi ozo na akwado ha owo every northern politician is contributing towards boko haram survival in nigeria ebure ndi igbe gbushie ndi igbe woro bra anya chu aja na nigeria ka ndi awusa mu ike woro president of nigeria ka ndi igbo mu ike happy epota ndi ebe anya amaghe na when your enemies are cooperating to kill you the best thing you can do is to cooperate to defeat your enemy mu na agbakota ga aka aga egbushie anyi nime ana egbuzi anya ugbu a owuzi gi on akobi obara na agbam na anya owuzi anya mmiri akwa na ndi igbo ga eno egbu onye igbo ozo onaghi emetuta gi na ahu you are not touched in anywhere onaghi agbasa gi sino wu chineke kere onye di otu a ona agbasa gi na owu obara onye igbo igbo ga na akwafu gi gba nkiti na aga sire na atu container ina azu ahia ina mehechi edigi anyi na asi akwa obu otu aka na ihe ndi igbo na eme the igbo race will be destroyed na ha chineke ma anya akpachaghi anya tụgharịa uche na agwa ọjọọ anyị na akpari igbo race will be extinct anyị ga-ala ala nwanya ga-echeta anyị na ọwụ ihe mwute ọ dịka mbarịsa na-ekwu na ha kpọrọ Ben TV ha si ya ọ na ọbụghị naanị ndị igbo a na-egbukwe ndị awụsa mgbe a na-egbu ndị juu na Europe ọ bụghị ihe ha kwuru mgbe Hitler na-egbuchi ndị juu ha si na ọbụghị naanị ndị juu they're killing gypsies as well and the people who are deformed ndị ngwọrọ na a na-egbukwa ha na ọbụghị naanị ndị juu mgbe egbugidere oo abịa chọpụtara na-egbu na-egbukwa ma ndị juu ma ndị ji oke ọkwa ma ndị bara ụba ha chọrọ ebe Israel nọ mgbe ha laruru Israel agwa ha na ha enwezighị ụlọ dị na ala ha alachala ọ ihe ga-eme anyị anyị laruo n'ala igbo gwazi na ndị kidnappers take over the place mewere ohere a na-eweta ozi na-erute anyị ntị n'abalị nke taa ozi na-erute anyị ntị wụ na akwụrụ m okonji wu ala akwụrụ m onye ọnwụ akwụ m onye bụ olega ha akwa ngozi okonji iwu ala mụ ha na-akpọ ya akpọ the minister for finance and the coordinator ịma title ndị ebe anyị and the coordinating minister for the economy anụbe m ụdị title nka mbụ na ndụ coordinating minister ekidnapụla na mama ya nị her mother has been kidnapped professor nke mama ya bụ professor kamene okonjo an 82-year-old woman n'ihe a na-eji na-ekwu ihe a bụ ndị na-enwe echiche na-eche ihe redio biafra na-agwa ha unu gaa na webụsaịtị redio biafra www.radiobiafralondon.com gaa lekwa ihe anyị gwara unu ma unu apụtaghị ka a chụla ihe ọjọọ na ihe ọjọọ ga-erutecha onye ọnwụrụ aka ọmachikwaghị gwuru president kudojọrọ enibọdụ ịwụ ihe ọjọọ ga-eru ha aka ha na-asị ka anyị si mara a na-asị unu lekwe somalia mgbe o nwe nwoke a na-akpọ Siad Barre the president of Somalia in the late 80s and early 90s. Nwoke ma na-eme mpụ gba nkịtị ihe ọjọọ na-eme dịka Goodluck Jonathan na-ezuzugharị ya na Abuja ihe ọjọọ na-eme agwa na ọ ga-erute onye ọbụla ya sị mba ịnụkwụ ya na onye gwadere gị na ọha nwa na-achị lekwetu Somalia the time e gburu gbuo every member of his family is dead everybody if you allow evil is like virus it spreads every organ of the body will be attacked
it will touch you.
Everybody will be affected yes. So man dey need na ha na agba na convoy e ga agba convoy forever ndi ohi na ndi ama na ndi kidnapper ga enweta gi n'otu ubochi n'ihi nke anyị na-ekwuye na-ekwusi ike na asị na anyị kwesịrị ijikọta aka ọnụ we must come together to fund what is fundable ọ na-emekwa na ọ onye pụtara na-ekwu okwu na-asị na o redio biafra na unupụ ụmụ ndị mebisiri ihe a na ndị masị ọpabala mgbe mbụ ghọgbuchie ndị mmadụ ha ala ndị nke ọzọ abịa ha ghọgbuo ndị mmadụ na ndị mmadụ adala mba anyị na-agwa ha sị ha akwa ụmụ nwaanyị na-achọ nwa ya gachiri mma nsarafem kwụọ ụgwọ kpụcha ụgwọ ebe ahụ o nweghị isi ya hafụ ebe ahụ gawa Christ Apostolic Church gaa na Christ Apostolic Church tụọ tait tụọ ndụndụ niile na ya o nweghị isi ya gawa Assemblies of God Church ya ga ebe ahụ onweghị isi ya gawa Redeem gawa Mountain of Fire otu a ka o kpegidere Chineke mee bụrụ eze ya oku ya enye ya nwa mgbe ahụ ọ gara Christ Apostolic onweghị isi ọsị mba na aga ekwụsị ịchọ nwa ọ kwụsịghị ịchọ nwa n'ihi nke a na a na-enwe ndị ama ndị asị people will come to lie ịma ọwụ ndị ọwụla Chineke chọrọ imelụla otu ọ na-esi eme ha ị Emma Biafra is our only all nanny escape route.
I think I heard it from you. Who God wants to kill will first of all make you mad.
Yes, but I'm a guy. I'm going to go to the house. Omo no tisi agwa hoku kele ha gi kana mwa ni mono mwa ni ndebo na pa ike ke egwa na ha ka ha onye ogula si na ihe ojo na emechegharị ihe ojo ha na emewo na aga akwado radio Biafra na ogaga adi mana gbobla anyi no na ikuku ma ogba bara bo ma bara anyi na eku ihe gbasere ka o na eme ihe na anyi acho gi na eku odi okwu ozo e gaga agwa mkpuru mmadu ise mmadu ishi no na ala beke bo a nwada mara cho kpara barista ma mezu Dr. Chukwu Mekemba Uche Mefo Barrister Adolf Emeka na ndị ọzọ si anyị bịa lọshi anya anyị mama dishi anyị lọshi federal government of Nigeria ọgụ anyị lọshi British government ọgwa na mama dishi anyị lọshi ndị Yoruba ọgụ na mebichiri anyị ihe na mama dishi anyị acha oje adịghị anyị ga-elu ọgụ a ta mwono ga-ekwado na anyị akwado na anyị na-alụ ọgụ
definitely
anyị ga-merie ọwa anyị hapụ ị na-agbasa ozi ihe na-emetụta ndị ebe anyị anyị ga na-abịa achụ nta ego na ikuku ogwepụ ohere anyị ikwochi iji na-eme ihe na-achụ nta ego biko amarachi ekidnap ọla nne okonjo iwu ala awụ finance minister Nigeria gịnị mere eji kidnap ọnwa anya kwa maka na ihe ọjọọ nọ ndị mmadụ agba nkịtị si na ha na-agba convoy ha na-arụ ụlọ elu ha nwee sekuriti ha nwee mobile police ọkwa na gịnị mere ndị mobile police ha dọpụta gị nne mgbe abịa bịa buru ya
nnamdị daalụ n'ihe ikwuru ekwu ihe m na-ekwu bụ na ụmụnne m ka ga na a ụmụnne ka ịwa nwanne m onye
Naịjirịa ụfọdụ ime akwụzighị ụmụnne m
a ga m akpọ unu ụmụnne m ọtụ unu nye m reason to say na ụra iwe ọzọ nwanne m mana for now because I believe m na onye ọ na-anwụ nwa afọ igbo nwụrụ nwa afọ Biafra ga mee ihe ji o ji wụrụ nwa afọ Biafra so ọgọdị na imebeghị akịta e believe m na ị ga-eme ya taa na ị ga-emekwa n'ihe echi so ya ka m ji na-akpọ gị nwanne m and ekwenye m na ịwụ nwanne m isef na esizi na iwụ nwanne m ebe ọ bụla ị nọ na so ihe a na-ekwu okwu ya bụ nne Okonjo Iwuala ekidnapụ nwanyị dị 82 years ị na-eze n'anya na ọwụzinihu Okonjo Iwuala na onwe ya ka e kidnapụ nọ nne ya bikos achụwa gị achụta ha gị achụ onye nọ gị nso
egwujo
n'otu ifilie na ebe na ịdị save nne gị adịghị save nna gị adịghị nwa gị adịghị save nwanne gị adịghị save so ihe ị ga-eme onye ọwụla kpọrọ onwe ya nwa afọ igbo ka hapụgodo okwu Biafra otu ana igbo dị ọ dị gị mma ịnọ n'ọchịchị iwu onye ụkọchukwu iwu nne iwu nna kedu ihe ị na-eme iwu nwata akwụkwọ onye ọbụla nwere role to play kedu ihe ị na-eme iji si na ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ na ihe na-eme na ala igbo adịghị mma ọwụghọ ndị nọ anyị ebi na ala igbo mana ihe anyị ji ekwu ya bikos na anyị ka nwere ụmụnne anyị nwere nchekwuwe na anyị ga na-anata anyị natakwanụ anyị hụ ala igbo otu ọ dị mgbe anyị pụrụ mgbe anyị na ala igbo ọ dịghị otu a ihe anyị na-anụ na ala igbo na-agba anya mmiri ọ ihe ihere nwere ike ịpụta ebe ọ na-ịnọ si na iwu onye igbo si bikos ọfị akụkọ a na-akọ even onye ọcha ịkpọrọ isi na onye isi from the eastern part of ọsịghị na-anụ dịkwa ihe na-eme bikos a lot of things na-eme ebe ahụ anyị nwa na-anaghị anụ ndị igbo bi na ala igbo anaghị anụ bụ ndị ọcha ga-akọrọ gị ya ọ ihe ihere ka ọ bụ
ekidnapụla mama Babangida maọbụ mama Buhari
onye ka ọsọ nsọ na ala igbo ihe ọjọọ ọwụ na-aka na-eche echiche ya na ịchọ njọs ịga na ala igbo ị ga-ahụ ya ọ ihe ọ dịghị ọjọ ka and the worst na-anyị nwa na-akpọ Chineke karịa anyị na-akpọ Chineke anyị kwesịrị na-eme ka ndị na-akpọku Chineke o kwesịghị na ihe ọjọọ ndị dị otu a bụ ihe a ga na-ahụ n'etiti anyị ndị kpọkwana onwe ha ndị ọchịchị nọ n'isi ọchịchị ebe ahụ na-ebu convoy agagharị dịka nna ndị su ị ga-ebunu convoy mana the entire family ga-anọ n'ime convoy ị ga-achọ convoy onye ga-ebu ya entire family so achọọ gị achụta ha gị onye ọna nọ nso ka ha ga-ewere
onye ọwụ mgbe ahụ gị gbagharịwa chịtazi ego ahụ ịchọghị ịchịta itinye na Biafra gị weta ego akwụkwọ ndị kidnappers ịma ndị ebe anya nwechaghị echiche ọfụma ego ahụ ị gaara iwere were tinye ka azọpụta ndị ebe unu otu a Buhari si were ego na-etinye na Boko Haram otu a Babangida si were ego na-etinye na Boko ọkwa ebe Babangida ha kpatara ego a ka ndị nke ebe anyị gara ga akpata nke ha ani ha kpata ego nka ha were ga anu na Abuja nwo na Lagos nwo na Kefi ha ga yero na Igbo ihe ojo na amuba biko ani were ha na agwa ndi ni nne gent ndi na abata abata na nka bu Radio Biafra London ka anyi si na agbasara unu ozi anya na ajo kwoso na si na obugi ni ihe anyi mere anya wetara unu ozi na Thursday na Saturday nke gara aga na anyi bu ndi ndi no gbara okirikiri ndi mmadu achoge ka Biafra putu ihe ndi mmadu achoge ka otu a Radio Biafra si na agbasa ozi uwa nile na mpaghara uwa nile ndi Igbo no na Radio Biafra na iru ya na ndi ocha na ege Radio Biafra na aju ese na asi ndi a na emegbu emegbu onwokwa onye na ekwuchita onu ha biko barista ana majo ge na asi ebe gara gara ga buru nne Professor Okonji Iwuala asi no obodo dimma agari buru nwanyi agari kidnap ya
no my own argument here is this: the Igbos, we always think that we are very clever, we are very intelligent, and we always profess accordingly. Why is it that there are no kidnappers in the north? Where is this? There's no kidnappers in the west. It's only Igbo land where people can kidnap, kill, hide, and extort money from others. The houses, we call them aboki. When I was a child, I realized that the houses, they had radio. This radio is a very powerful weapon for every race who want to survive. And now look,
can
at
you survive without radio?
No way. We have, if you come to my house, I have hi-fi, I have this, I have that, but those things that do not give me information. When you have radio, television in your house, then you can get information from outside. The Egypt is good today is because of radio, internet, information. Somalians are working accordingly because they have information, radio, technology, and all the rest. Why wouldn't the Igbos support each other in order to build the same media communication? The Igbos are beginning to be afraid of this race. Only the few guys who are eating and milking some money in Abuja that are disappointing me is a big shame. Now, this Ngozi Okonjo's mom, who's been kidnapped, what is it for? Extortion of money.
And they will pay.
Of course. And you know what? The next time will be the next. 2-3 years ago, the queen of Owerri land, Njemanze, was kidnapped.
They would have a queen.
Yes, Njemanze family.
Kidnapped.
The wife was kidnapped. Big ransom was paid, and the woman released. Now is the turn of the mom of Ngozi
Okonjo-Iweala.
Now, everything is happening in Igbo land. I don't know how to say this, and coordinator Nnamdi, I think you know more to say. You
I won't expect na kidnapping. I'm asking, I have more to say. I'm expert na kidnapping. You know, I hear them. I quite pass you. You want them to give you go, but say I on a dani na nime. I won't expect na kidnapping. Get a second job. Me didn't get him at here. I'm expert na kidnapping. Oh, come on, get kidnapped. Get kidnapped. But my mom only my experience. Okay, kidnap from.
Let the imagine hear them kidnap. Oh, now how the family ha? Now I got bigger. So I have all that we have no do. I figure like if we no get caught.
Or double ransom. Uncle, when you kidnap, my grandma was you. Because the man didn't get to be a blue sinner, but I got to the queen and Kabu Radio Biafra and London case and I was so easy. Ochi and Achi, Abore, Ochi, Sichena, Obi, Ona. Kanye chiakwa ochi obrambalelu mama anyi nihi ni ihe nwutede na nsogbu ode ihe nwutede obu ihe to na anya na onodu a ndi Igbo no n'obochi nke ta no onwege ndi akpuru nwanna anyi nwoke na America wo nukute mmata gbara okpurukpu na America ma kpo ya si ya dead ya aza owe veteran of the Biafran war si na mpampa Chicago unu no na lekwelekwe ihe anyị na-eme unu ginyekwara anyị aka maka ịhụ na aha Biafra pụtara a na-akwari Biafra ugwu ya si m ewezuga ya na nwunye ya na nwanyị na-aga ọ sị m na ha erughị mmadụ iri masị ya echegin ya sị m na ha erughị m hapụ ndị a niile anọ n'ịntanetị a na-edegherịghị akwụkwọ na enweghị onye hụrụ ugwu a ọgba ọsọ na won yi ke na kwe ipota won njo na kwe ipota nje ku okwu hia gbatara Biafra mo na si owo ejiri ndu anyi na achide mgbe owula aka ndu owa anya na ga ebi ebi iru chulo na village ede chineke hu na anya ga na agbaru ulo hia dika otu igboro ni ma afa anu e garu agaru ge na week abo na Christmas zasi chaya ikodide guess apocha mande na ma ikodide okobu e bu ko wi hia spider na ewefuta is as a child could do any more. Geno Abale, geno week abog. What is the nature that he didn't know one in La Quema? No other race can travel to where they come from and spend only 2 weeks and run away for 5 years.
Only the Igbos.
Chine kena mela.
Crushing.
Biko, obia manani jisi kani mezi ebani kodem, anye hapo ya, ihani geji emezi, ma anye emezi tego boda anye ta, anye hapo ya, ihani geji emezi ya, mbona biya biya gakare, it will be tenfold. Oma mo ge cost anye, $1 million a ta, imezi ya libo, anye hapo ya uruwa fozo, oge wu 10 million. Oga na amoba, ne hini hongojo, utuwa ki hongojo, gane sina amoba. Anye na asina anye choro amara chine, akwa amara chine ba, chine kena menu anye ba, anye choro amara chine ka anye choro wobo, gome tuto ndi anye nubi. N'ihi ni ihe gbasara oso idoputa ndi mmadu n'ohu owo ge mkpuru mmadu shi na eme owo mkpuru mmadu asa na eme owo onye owula na eme n'ihi nke owuru ma ndi mmadu aputa ge kwado radio Biafra tata echi echi osiso ihe ge me no bu na anyi ge si na ihe radio Biafra wezigo nwani chota ndi ozo ge me ya na ani gopto ohara anyi wura ga gbawo nye ego owo nya n'ihi e ga gba
na ego no I disagree. We, whether the Igbos like it or not, we have to be talking about our problems. We have to be insisting that this must go on. Not everybody will support you. And don't give up because everybody did not support you. Few people who are supporting us will carry on supporting us. And we have to carry on speaking on behalf of the Igbo race. All of us will not die at the same time. So don't give up. And we will not give up.
Nke wo eziokwu na nwebe no mkpuru mmadu ne wo ne manu support support oh no we na mkpuru mmadu ka were no try dey mkpuru star
oh of course support oh when do us tonight because don't got Joseph no munne anya wo munne anya ndi Australia
yeah who has
mmadu le na akwa anya Ghana website nyina anya aka anya wo mmadu de ka Dr. Madoka Ogweleka medical doctor anya so anya wo Dr. Joseph who say medical doctor anya wo mmadu le na nyina anya aka kama na inyanya aka isi ka anyi kwa ahari imanda like
that anyi kwa ahari
mi chori ka anyi kwa ahari anaga kwa ahari biko na owugi omu ndi nasi na ha ge radio Biafra na internet ha ndi na ndi sss gisi na computer ha pata da jide na ezinola omu ndi na to ujo I na ekwu oku ayi no na ebu ayi no na ebu na ge radio Biafra na radio omu ndi na achi sizo zo ahari gafe nihi na haga fe Jonathan Muneke mata di ndi SSR da gade ai na ajo mo for owo ocho ka ko ranye ni ime ishi ka ma mo di ihe ka o
biko maka ndi di otu a ihe na agwo nu no kita nu technology meziri odi fi jin phone gi tie earphone wall phone gi tie na akpa na ege radio Biafra ma mo ega aputa si no radio Biafra ti de ọtụtụ ndị mmadụ na-ege music ha na-ege egwu na ihe ndị ọzọ ha na-ege na phone without onye ọnọ gị n'akụkụ nearest person self ịma ihe ị na-eme ka ọ fọzie mgbe ị na ihe m na-ekwu ihe awa assuming na ụjọ.
Why are we afraid?
But why should you even be afraid?
Amachisi assuming okwu bekee kama kọwa na
but why are we afraid?
Kama akwanyị gara anyị gara mgbe radio Biafra gara imechi ka anyị gara na 2010 gagwo asị unu agwala ndị igbo niile unu ga-agwa ha onye gwara na supermarket o sigege bia n'ụlọ ya I rute na sitting room o sigege bia na kitchen ka unu kpa na kitchen I bia na kitchen ya sigege bia unu ge bia na unu kpa akọ unu kpa aga pagidi ha room bowl ha ti anya ga ahụ ndị a na-edo social club na London anya ga ahụ ndị a na-edo social club mụ na Dr. Egemba anya rute ebe ahụ asị anya iso isi okwu anya soche si ya unu lekwe mkpa ọ dị na anyị nwe egwe na-ekwuru anyị okwu n'ihi na ọkwa anyị nwa nọkwa n'England na-atụ egwu eji na-agbasara ndị awụsa ozi na nkịtị n'ụlọ BBC Hausa Service is funded by the BBC license fee payers in England of which we are all of us are paying ọkwa anyị nwa na-akwụrụ ndị awụsa ụgwọ awụsa na receive news ndị mmadụ eche na na ndị igbo adịghị n'otu si ya na ọ bụ n'ihi na-enweghị redio emeghị na-adịghị n'otu ọ n'ihi na enweghị tv emeghị na-adịghị n'otu n'ihi na unu kwesịrị ịna-akpa ngị na-eme ihe mere ya wụ na unu nwee igwe na-agbasara unu onwe ihe bekee ka a sụọ nke a na bekee to articulate the consciousness of the people, somebody has to define it. Yeah. An institution represents the consciousness of the people.
Correct.
From where you derive your moral impetus.
Absolutely.
Anya Gwan has seen that. You must have an institution like Radio Biafra.
Yeah.
See her, when matter of vote, no law. Even Ali, when na and there was an Ahechichabala, Manana Mumma. Mumma, Halaka.
It's true.
Mark Potundi, and I have crack one day, but crack washing her. Unuchen and there was an in Nama with Trisha Zanokia phone. You should only want to go out of phone to see her, Harona. Okay, the Lunu lot up for election.
Radio.
Nay, and I radio be when I was so young, and I'm not going to go out and I'm not going to go out and I May was a guy you Biafra, and I got him on 190 worker Ozomaji in Cambodia. Uze Machiele Bano, or in Cambodia. You get a Biafra neighbor, and not one in a phone. Sitchineko goes young. I said, because when I'm a chineke, why in answer to the way I walk, car, Kamunani goes young.
Yes,
a chineke man in Yoko Slima. In Gossi, I answer the way I won't gossi, undi boga, gossi, radio Biafra, ngossi, undi Biafra, go, can we hang again, man? Me ask that na the can you ask a question that the fruit of the pudding is in the eating.
Yes.
Omo gi hia wola anyi ji, halekwu hia anyi na eme na kambembe. Ko fukwa na mgbaka di anyi mma. Anyi na akwa ha na anyi ga draw Nigeria dot o Nigeria before 2017 na hunye ge anya wola wola e anya hunye ge na Nigeria.
It definitely happened.
Anya anya nkwado 2017 onye wola ji anya. Because I need the election of 2015 to tell the world we want to go.
Before then,
the matter nyanya anya nkwado anyi ga-emenje. Kama na ihe na-eme anya onwe onye kwuru okwu si na ndi oza bela megheri anya anya ha lasia. Ndi nka abia ha megheri anya anya ha lasia. Anya na ase ha. Owuru me puta ga tinye aka tinye uche tinye onu tinye aka na ihu na Biafra nwere onwe ya. I get kidnapped as you know. I get bunu gawasa. You will surely die.
Okonjo will cheer if I thought that the boy will be kidnapped.
Onye Gwara, Professor Okonjo Wala, and I got that vrune, no gawa.
Yeah.
She will not believe it. Come on, nobody can get out. No,
and that'll be big money.
You hear no one kidnapping, no one allowed again, ma. And you will be a fragile with kidnapping. Or if you kidnap him, no one hagabala no keep a gun or look over. No, no, he never came a kidnapping on it. Gebala, Gebala, Kafanchan. Gano, Zawala Haji, next Kafanchan. Come on, Anya Nasina, on working Bob, Lachinakin, and Kiko Candy when we can go there. Eman Bo for the Eman when he became a mercantile mentality, trading mentality.
Yes.
Eman Nandi Banyan as a business, because he had a mobile trading, or we be a business and a trading.
Also, your business.
Oh, your mercantile. No, 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 no. Business. Buying and selling is not business. It's commerce, commerce. Economics written a command.
And the other one, for job of Viva.
Commerce written economics. In economics, a commerce written economics.
Economics,
we must. You make calculation.
Of course.
Get a Ghana stock exchange, you get the Ghana what derivative formula to sell shares and to trade in shares. Whereas, commerce will buying and selling. A gas thing I get was a issue going to put again money make a
you know economics.
He has opposing
you are buying and selling our economics
or trading.
Supply and demand, what is it then?
One day, supply
and demand own economics.
Oh, yeah,
for my own economics, you have ram supply and demand.
Because in your economics, a man of my radio kind of economics, demand and supply of goods and
services.
Buying and selling.
That's what you're buying and selling.
The man didn't get radio London, Kaisen, able to do Munumunam Nebba, and drink cause of Cocotan and Biafra, name one is you could need him. Oh, you were on one feet, but Mikotan and Biafra, Mamma Marachi, one woman, we want them. It will not say one yam, but he on yam back, Amma. Carrier and I in a new mole and Abusu Munaga with your Yanaga, Maggie, and I am at Tagana. Eburos on your Zadiki was super on Kanganas in Bikunu Kulia, Unu Bilia, Onya Wala Banya Bilia Human Rights Initiative, Unu were Yresio Kuka Kuwe. Nay, you know, Meka Tagana get a nose or son, you or Kuni, no Bunukuta Hokan or Nime, Hanania Barbatunuzi, Nime Mon is Yoku, but it was a Saturday name. Ah, Banyagi, Nan Poromati, see another Nigeria. ani agwa hanu na ga ewepu radio Biafra ni ikuku unu aga emelite ya
lai lai
no ola ha hunu na eme ha ga achukwa ni ikuku ani ga alogachi ani ga emeriri ha anya asi owuru na owogi ihe owuru anyi ji ani egba aka na aluchi ndi ogu na emeriri ya unu mazi ihe ani ga eme maka ju anyi anyi ewuru hara na akowodu na abali nke ta si no ge na diga anyi ga alutu mu fodi ihe aka ikowodu unu usoro na agbasoro inweta obodo n'ihi owuru ma orutu tutu echi Omeka atagunu ga lekwa ndi Palestine enyere ihe a na akpo non state observer status na week abuo gara aga unu ga agu akwukwo ndi igbo hapuri na azu ahia ofu bochi ga agu akwukwo unu ihe na emenu genu news unu ihe na emenu mparo wani ne di chiche Biafra aga ga adi ogwara ma obodo ni ne di chiche ma haturu vote na UN se ngwa Biafra noro nke onwe wo Biafra enwe ishi
and that's what we are working towards
Oga ga adekwa na mma ina wokrutu wosita omdi nya gozi sigi si ebe agawa China ga meet the Chinese government na China igi igbu mmiri ga China
I will go
akwege ba plane ga
yeah of course
akwa na mata ga agazi no ticket
yeah
akwe igi hi na ezi na China ka umunne gi ndi Enugu state association unu gena na China
no
akwa umu ga gidi sai ga na hotel
definitely
igi ni region ege ga aka ga
cash
anaga agba aka ahun wata eze no onu onu di aga anu anu anya achoghi visa onwegi anya need anya achoghi visa ige anya inwe ihe nile zuru oge na ebe anyi no ihu na anya gara Biafra ozi ni memo na eziokwu ihu na obodo owara apo na na ekwu ihe gbasara Biafra na ekwu si ike anya woro hera na asi unu unu la anya ihe bilie human rights initiative mere when does na menni anu no wa onwegi ndi owara onye owara pota na asi gi na ha wo onye isi ndi igbo na ha na edu ndi igbo onwegi onye ujo kwere ipota po Nigeria okusia come to God no ke na adiga anya ga na egbotara ha na akowara ha ihe na eme no ni pe ndi ndi ba na akpore de befuna si pe anyi na pekwenu ke ihe na aga ani ga kwachiru nya na abali nketa biko ni ka ayi wuretu nwa obere ohere ana beke na kpa break akwa nwa nwa obere ohere ni ihi na ozi anyi na agbasa ndi no na radio owo na anyi otu awa kama mu na anyi ga na internet ige nwete ya awa abuo anyi na asa na anyi emere lekwensu na abali nketa anyi ga na aga ni hunu ni wetere nke bezi okwu biko ni bob lunu na anyi na nabatu nu na asu nu ndewo biko barrister anya nanga nara ozi na abali a ani se ha
wendidi
ha wendidi it's Saturday ha kpo anya ga nara ha ozi ha gbasu ozi ka ina sikwa me na gbambo kama na abali nke taa anya tori egwa ha na onwe usoro ana eje me ihe nile no nwa nna m gozi no onye mnyere na aka abu ihe anya choziri tisa no tutu gijo mo ga se obogene ka mre no bochi nke taa ehu na m kwaduro Biafra mo hebe kana po charity unu chene owo na owo ibere akun na labeke unu na honian amo mata kire na obora na akojiri nya he wo charity ige meri voluntary work ige wefte ohere ge wefte mgbe ge ganu oru maka nke ha na wono
na de chekwa mno ya nwe nyere aya aka inwe ime ihe ayi na eme because ina anya otu ndi bai si eme odika onye ona nguru mmiri di na ani igbo o na emezi ka ihe ndi igbo na emeketa na onwe onye nwere ike imepuru nwanye ihe echem na owu na ika na ani igbo akwa echiche mo maybe na enweghi ike ime ihe anyi na tunye oge anyi tunye ego tunye ihe nile anyi nwe n'ime mana anyi abego ho otu ndi ocha ndi anyi no be ha si eme omume ha kuzikwa ora ihe wu imere nwanne gi ihe imere ndi ndi obodo gi ihe without icho ihe ige nwete n'ime echem na onya nyere anyi aka ime ihe anyi when we kwere ohere anyi we na kuziri umu nna anyi na o di mkpa na onye owu na binite nwe ike nye na obodo aka obodo anyi na-ekwu okwu ya wu Biafra nwe ike tinye ihe nwere ike itinye ka e nwete ihe anyị na-achọ n'ihi na onye ọwụ na agbacha nkịtị o nweghị ihe anyị nwere ike imenwu mụ mmadụ one na one anụ a na-ebu ihe a ọwụ na ihe anyị na-eme adịghị mkpa ma ọ na ndị Naịjirịa agọta ihe anyị na-eme iche na onwe onye ga-atụpụrụ anyị ọnụ o nweghị onye ga-abịa ịchọwa otu o si emechi redio Biafra ọ na-achọ interfere with our signal anaghị eme ya mee mpawa ụnụ na Saturday ụnụ agaghị anụ ya ka ụnụ oche na ọgba aka
Of course.
So, ihe di ni ya wuna, anyi nile asi na anyu koma mere ono ogbo ofufu. Biko, imara ebe isi no, anyu zine nke gi na anyu pia anyu bia nyukota bi ofu. Biko no, inu atuchi inu akomu ihe na eme eme.
Wada Amarachi is going into some kind of...
You guys kwa nindibanyi ibo hagot.
You see, director, The reason why I mean, two of you are speaking Igbo, which is good enough. Mm-hmm. I also have to speak English, because there are Igbos who have friends, mm-hmm. Sympathizers that, you know, like our project. They love what we are doing. They don't speak Igbo. They can support us. Mm-hmm. Not only the Igbos can help this project to work forward. Mm-hmm. There are non-Igbo speaking Igbos who are our own people, who would like to contribute, no matter how small it is. So if the three of us are speaking Igbo, we are speaking to ourselves. We need to also speak to those who do not understand Igbo, but they support what we are doing. Mm-hmm. This is why it's also okay for me to speak English, so that they will support our cause and to see that Biafra comes back alive. Biafra is not a new entity. It's been there before, but should I say our enemies, or should I say our neighbors, have been trying to marginalize us to see that we don't come to light anymore. But it is not possible. We will definitely come to light. We will. Even our people who do not want us to come to light, they will all be ashamed. Biafra must come back alive, and we will rise and shine again. This is the land where the sun rises from. Biafra will stand. We have our flag. We have our currency. We have our policy. Why shouldn't Biafra stand again? We will stand.
Organic stand. Biafra was more than stand there and come. Apande madagi hini a chanuku
yeto. We are working on it.
Eh? Come on, hanya na gwandi banya wa abanyegi. Odachi nine. Abanyegi nsobu nine. Abanyegi hini nanyi gabigara. No gwala nani ni me Biafra kando di. O mwenye ebo zondi di no wama wugi ni me Biafra. O nyo wala gwala ye no mwenye ebo zondi di onyana troga ashe. Ni yino gane nga adema ni yane je mata mado. Anyi ne ku yyo go wala na ashe. Na eho na anya kachasi eho na anya bo eho na nyi mwenye ebe ndi ebu unu no. O wugi eho na anya ebi mwenye ebe mwage no mwabu mwenye gima bu izinu log. Ni yini chu onye ba ni ashe anama kache onye mwenye izinu log eri. Anama kache onye mwenye mwaka geri. Onye ọwụla na-achị na ya na-achọ ihe ọha niile ga-eri. Ha amaghị na ala bekee anyị gbapụtara anya mgbe ọbụla anyị weta ego, anyị weta ego. Ndị nọ na ala bekee na otu ha na-esi echi echiche wụ ọwụ gịnị ka onye ọwụla ga-eri. Ọwụghị naanị ha ma na ezinụlọ ha. N'ihi na akparamagwa ndị Igbo is the height of selfishness. Ebe mgbe ụfọdụ onwe onye Yoruba kwuru okwu ya sị na anyị ekwula ihe a na ndị Igbo na-akpọrọ mmadụ kpọnye kpọta ha na shade, ha mụọ ka echi azụ ahịa. Si ha ọchịcha ka onye kosi ozi ebe pụta dị biko.
That's what we are good at.
Nukute agbara ka owu onye Nigerian politician ọwụla bịa kwutere nso ga-eda nwụọ onye ọha ga-anwụ pee n'ihi na anya anaghị amanye aka n'ihe ọjọọ n'ihi na onye ọwụla manyere aka n'ihe ọjọọ gbasara Biafra agaghị enweta Biafra ha jụọkwa ndị gara aga nke mbụ unu jụọnụ ha ka anyị gwa ha otu ihe n'abalị nke taa nwa afọ igbo ọwụla kwafuru ọbara nwa afọ igbo ọzọ agaghị enwetara anyị Biafra never ever you cannot get it unu gakwa gale imanya aka n'ihe ọjọọ na amanya aka na aghụghọ kidnapping na mpụrụ na-eji echiche you can never get Biafra ma agụma ma ndị na-eso ụzọ gị unu nọ n'isi isikunu ga-anọgide nwụọ
onye jikwa na-eto asị nkịtị ka gbegodi ya naọ asị na ogbughu mmadụ you can get it otu anyị na ebe a mgbọsọ na anyị bido tụwa asị ihe anyị na-achụ ihe anyị ọ dị ka ya otinye ego nwa anyị niile ihe niile anyị nwetara n'ime ịhụ na ihe niile a ga-awụ ihe na ya n'iyi so otu ịmahala na ị chọrọ inweta Biafra ị kwesịrị ị na-achụ ya n'ime mmụọ na eziokwu ka ihe anyị na-achụ ka anyị nwee ike nweta ya mana wepụ aka n'ihe ọjọọ ọwụna iwepụ ha n'aka n'ihe ọjọọ ọwụna ị na-eme ma anyị ga-enweta Biafra mana itinye aka n'ihe ọjọọ ma ọ na-echere onye Biafra ọwụna echiche ọjọọ chọọ Biafra nke taa na nke echi chọọ ya 100 years to come ihe na-eme tata ga na-eme
For a while, Nnamdi Ichime, why can't you speak Igbo? What can't you speak Igbo? Man, so Igbo for a change. Oh, my uncle. Oh, she man, Mizu. I'm going to go to Nigeria. I'm going to go to Nigeria. oh biafarishi shi a nda wetu ukulaka hiyo unyo ulachuga hiyo basara ubudea oga ya mwea masu okula ibo ifat imi na mwana nachia ibo kemi uwele masu okula
oh heart of evil land
kwa shikwa akeshi masu okula ya nda moho me juli na jia biafra uo mwata hiyo anyiku agmashi ahe anyi nwe mega ala beke anyi bagohu lepula obodo mshire foa obodo biafra mana nunu ebeke ndocha ndoche wekwa na honene ali hi anu alibo mana anyi nwere roba anyi nwere
okugwisi
yo wula anyi nwere akolu uche anyi nwere mana jire biafra wo onu ali jaka akpugara onwe anyi mgbagha nene chuhu aranya ala beke ibe abia mu akpukpo ibe abia anya mu achane oge ruola ma igala kpo ebe kanyi je no nda ele bijiri choshim kaya anale
ikuta chala ni ani mana ndi owere wu ndi siri ike anyi na ekwuye oge owula mu wan onwe m na ekwu amaghi mma ndi ozo anyi na ekwuye na ekwu si ike na ndi owere wu ndi gbara yihi na owula na ani owere agwala ya wo capital of biafra ndi no na ara anyi aya ga na kwa ha ozo ogbara abuo
ya gajiala gi nna
nehi nka anyị na-enye ha ezigbote ekele pụrụ iche ọkwa mere ji hiwe bilie human rights initiative
n'ụwa
and unu lekwa n'anya Nigeria na-atụ ya egwu a na-achị ha bata nakwa heartland of igbo unu ha bata na bịa mee ihe ka anyị zi ha ngosi ndị anyị wụ n'ehi nke anyị na-asị ha ọ bụrụ na ndị dị otu anyị dị ga akpọrọ Nigeria gaa kọt ebe ụmụnne anyị ma ndị politishan ma ndị ọhaneze onye ọra na-agba ọsọ ụjọ na-atụ ha maka Nigeria a na-akpọrọ Nigeria ọ gwara naanị bilie human rights initiative ka Nigeria na-atụ ụjọ anyị kpọhụ okwu na kọtụ ọgwụ ha na-asị Biafra is against the law a na-asị ngwụrụ bịa na kọtụ bịa gwa anyị na Biafra a na-agbazi ọsọ ndị ebe anyị were ire ha unu ji onwe unu si ọ bụ gịnị mere ihe a kpọrọ Naijiria gaa ụlọ ikpe Naijiria na-atụ ụjọ ọ bụ gịnị mere o nweghị newspaper na Naijiria na-evu ya unu ji ọ gosipụtara na bilie na-atụ asị na bilie nọghị na kọt a na-achị onye unu ga na federal high court were gaa lee n'ihe na-emere ebe ahụ akwụkwọ anyị nọ n'ụlọ ikpe a na-egbara ha kwara kọt Nigeria na-agbazi ọsọ from their own law court ha pụrụ asad ha ejiri ụmụnne anyị you broke the law you're talking about Biafra a na-esi ngwa bịa nụ kọt good lord come to court now gwa na otu anyị chi daa iwu na Biafra bụ ihe ọjọọ bịa na kọt don't harass me on the road come to court Nigeria na-agbazi ọsọ o were ndị ebe anyị anya na anyị ejidere Nigeria ebe ọjọọ and we hold them until they collapse a na-asị gị Nigeria Yoruba na-awụsa emekọla ọ bụghị anyị na-ekwu a na-esi let my people go unu hapụ anyị ka anyị laa kama na ihe mere Biafra bịa bekwanyeghị kamgbe mgbe adịghị ama ama wụ n'ihi na ndị ọjọọ na ya n'ime
Director, ndị ọjọọ na ya n'ime is our own people. The reason why we are being held back is because an Igbo man will go and collect money from the Hausa man or from the Northerners and say, listen, I will block my people. Give me money. Those guys who are trying to bring Biafra, I will stop them. I will stall their movement. I'll make them suffer. An Hausa man will not go and stall an Igbo man. An Igbo man will be bribed to go and stop an Igbo man.
This
is the problem.
kama na ndị nke anyị na ha na-awụ nọ na ịntanetị anyị ga na-agakwa n'ihu na-ewetara ha ozi anyị na-asị ya onwere nwanne gị ọgwụla nwe ma onwe blackberry phone nwe ma onwe iphone ma ọwụ ipad ọ gwa mgbe anyị gasị unu ga-ama ihe ọjọọ unu ga-azụrụ ya n'ohi were gee redio Biafra unu ga-echekwu na nyeghachi ha kpanasị unu ga-azụ ohi ịgwa ha n'ọgụ Biafra ha ga-esi na batrị ha ga-enwụọ na batrị fonu ha nụ Biafra fonu ha nwụọ fonu ha agaghị enwe biko anyị na-arịọ unu na-asị ebe ọ bụla unu nọ na ikpe anyị na ndị Naijiria nọ na Federal High Court were High Court 2 akwado nọ High Court 2 ka ọ nọkọ 1 na Naijiria na-atụ ụjọ ịbịa ụlọ ikpe anyị kpọpụrụ ha ụlọ ikpe nakwa 30th of October Naijiria abịaghị anyị akwụọ ọzọ na 26th of November Naijiria abịaghị ehiwekwu ikpe a ọzọ na 16th of January afọ na-abịa abịa George Owo Shuaibu the Honorable Chief Justice Shuaibu ka Honorable George ndị ụlọ akarịka Honorable Chief Justice Dr. Barrister NG, another one human being. Justice Shuaibu, we are one of our Nelegri Ba. Sena, now,
now,
na 16th of January, ma Nigeria abia gaye na 16th of January ni ikpega gani hu.
Church abasa alu.
Anye na ase bilko, ebo obunu nu na omu nna anye. Anye ga nana ofode nde madhu ozi, na awa nka abu anye na aga. Kwa ofode ni imu unu unike kutu weku kwa wanine nuolu unu. Ni hi ne uku wa uli ine kuna Radio Biafra, o wanine na anaya. Ihe Radio Biafra ne ka egu unu yonzo gwashi unu ike. Na Radio Biafra ire Radio Biafra na eme Radio Nigeria na emelite iga na America iga enwete Radio Nigeria iga na Bolivia Argentina Chile iga enwete Radio Nigeria kama iga ba ni iga na Radio Biafra
South Pole
iga ebo wole no no wa iga enwete Radio Biafra unu ju onwe unu si unu lege ihe gbara ndi a ume na London na eme ihe di otu a ani asiri unu unu nyere Radio Biafra aka maka odimma nka anyi o maka odimma nke onye obula
otu obi
kanyi woro otu obi na eme ihe anyi na ajo na asi ebe obule ni no na abali nke ta ndi ganyi na radio unu no nko oma unu na ho nko oma kama unu mara kwa na omoge mbe Jesus Christ nwuru maka Mary mama ya ma onwa maka Joseph papa ya Jesus as amoge maka ezinulo ya o mbe Jesus Christ putara si the multitude were asun ke we si asun si no Mary na Magdalene ndi ulo ya ka na ikira asun o si no wo for everybody Chineke Jesus nwara anyi onwu ihi anyi nile ufodi ni manyi na Biafra na agbambo ani ihi anyi nile owo ni ihi nko onwu anyi
ogbara nda those who are my brothers and sisters the people who did the will of God
akwa
did he say this are my immediate family no those who do the will of God are my brothers and sisters
anya those who do the will of Biafra are our brothers and sisters
you got it
ozugbo ozugbo ihi na Biafra bu ihi memo owo ni ihi na za ahun igbo gesi ni wonya Biafra imaka na Biafra anyi no ni me onwe mgbe oge ga eru onwe kwe onwe mgbe oge ga eru abia ka ndi wonde
of course
you know
eh
yeni la la lolu lolu nne
owo ndi wa la haji obi nna
I'm sorry. Was it last week or 2 weeks ago? He said one Alhaji, an Igbo man who was Alhaji, was killed. Irrespective of his Alhajiness. Irrespective of his Alhajiness.
I'm not fake Alhaji.
God damn. And yet he was killed. Regardless of his Alhaji.
You will surely die. For ye will die. Onye wanyi wu Jehovah na tandem matter hon. Ihe ji nata ahun ni na ha magi ihe owo akwukwo nso na ekwu owo anyi wa na ekwu my people perish maka gin
lack of knowledge
because anyi na ajo na asi ebe obule no na bali nke ta radio Biafra na radio anyi na so nu nde wo una unde na internet anyi nu na wo elega anya nwere ke not na one thing to nke na abia abia ma okwa na anya asi mgbe ruru Saturday anya mere ya na aga because na o to aga ha anyi no no but nke ta ni no ga anya agwula agwu nwa beke si anya mekwula ozo na oga anya agwula na ogaghi izu awa abuo de ka anyi choburu iwetere unu na abali nketa anyi na asina choro chenye nyimaka onye obula unu ga na Radio Biafra website unu ga ahu akara unu ga eje nyina anya aka I click na help am omo ndi na atu jo si o na ha ma ka ha ti etinye ego na PayPal ana asi ha onwe ha na kpo IBAN number international banking number ehe iwere ya ega ebanye na banking nga owole ino ebanye na bank ga si leku account number akwere mu ugwo ndi awu munne mana na Radio Biafra na London acho nye Radio Biafra ego ha ge na na mana tinye anya na account anya uru ke na agbasara unu ozi anche riwetere unu TV ihi na achi ni ihe anya ahuna na mana ga agba ya ke onye owola mu ike hu mmegbu a ana emegbu mu igbo nime Nigeria anya
uru ego sikunu ha foto ihe ndi ni na ire ka o are ndi ka o no nti nkete ka ana na na kwena anya
biko anya na joku unu ozo biko amachi ri ona ha maka ozi ha ni okwa ge okwa anyi nwa mere owu ndi no
na na yo di gini gini ka na yo di ihe mana ni we bi sika yo ka yo ha biko nu obi di anyi wute na ona inwete ho ozi izipu na Thursday mana oko unu even man ke Saturday mana oko unu we mata na mgba na agba ai di too much nke ndi si na ori aha mgba na agba ai ri aha so
ndo we
na to ni pokwa so agba na agba ai ri aha
biko
umu ndem ko no hono ebe ndi Nigeria ma ihe ai na eme na anu si ayo ogu were mpa wa na anu si ayo ogu ai wa nwe ki mo na ai ga eme mana unu nyere anyị aka anyị ike gbadosi ụkwụ na nke we ma na ọwụ nsọsa anyị na anụ ọgụ a na onwe onye kwa anyị na nwatakịrị ka nne asị ya na ihe a mee ya onye anyị ma na nne o were ụkwụ gbawa ụzọ maka nne ya kwa ya n'azụ ọkwụ unu awụ nne na nna anyị nwee so to say na iji anyị na unu na akwado ha anyị onweghị onye anyị chekwa wee ga-akwado anyị biko nu binite m
ndewo. Thank you, my people. As I said, I speak English, not because I know how to speak it or because I speak better than others. It's because to reach those who wants to help the cause of Biafra, those who love Biafra, those who love those who are Biafrans, please do your best to support us. The Nigerian people have their own radio station. The Egyptians have their own radio station. All the people around us have their own radio stations. Why can't the Igbo people, the Biafrans, have their own radio stations? Please, radio is the best way to communicate. So that when our people are asked to run, they'll be able to find a way to run. Please support us. We appeal to you. We ask you.
We beg you.
Thanks. In fact, our knees are on the floor. Those who can support, support. Those who cannot support morally, support in kind. Thank you.
There will be a wada amalachi na barista unu ekute chele. Kama na ihem ne tinya onu ni me ya wo. Ichie chisa gejo magese. Kekwe na ajam choro ndi eba anyanu bachi nketa. Nihi na Jesus ane bu Bible na agasi ya meranyi. Nka ya noranyi ule elu. Yazu ya ni moto ya menka ya menka ozo. Onwu chitelo nyo wola onwu. Owoge Merine na Joseph konwuchitere onwo onye onwola anyi na asu unu biko unu gbatara anya ose enyemaka ka anyi nwike doro Biafra si nime Nigeria wepo nka bu anyi na ajuna anyi na asu onye nwanyi no nyunu nebe obulu nu no unu echef kana radio Biafra na bonu buchi Thursday na buchi Saturday ni ne na elekra anya asato no huru uchi anyi emerigo ndi ran anyi onwo ihe ozo ha ga eme anyi anyi ga no ikuku kama anyi chore enyemaka unu kani siku eba agani hu dika beke na eku from strength to strength biko na ma wonnam de kanu ana ma si unu nde wonu na hanu ko me bobulu nu nde wonu.